Yeah. This is Ezekiel from King and the Yard, you know. We represent. Boo. What? Okay. Taku posti. Holy ghosti. Mejaza maisha yangu frana samba soti. Mtani natebea kama boss. Napata baraka na mikosi. Na hesabu plops ina ross. Nasahau hata kula mtosi. Saki kukufosi kama data posi ni kubadile msosi weka juu ya kisosi. Mambo yangu ninafanya kama bosi, unataka shinga pishika mawe shika noti. Nimekuwa selesena kama boti, nina control remote huju dea mni roboti. Na mamule hubu dea mamligoti, hana jibu diyo bosi na napiga magoti. Ghetto president, heze kode mawe ham present. Mashabiki pokea present, napenda kuishi muda present. Baby njoo nyonye nina nyegezi, nipo juu high ndana ndegezi. Si yangu kichini kisa uterezi, nipo shua na magoli kama shua rezi. Magitoni wana nita ghetto president ha. Toka chini paka juu ghetto president. Braku niko jiri ya watu wangu ghetto president. Yeah. Nina kuja kutawara ghetto residence. Nina fanya sounds kama Jackie Chan. Mwale mtima humechoro maka pen. Bila kutongoza ninapata dem. Rangia the habu ninapaka chen. Nina fanya sounds kama Jackie Chan. Mwale mtima humechoro maka pen. Bila kutongoza ninapata dem. Rangia the habu ninapaka chen. Mwale mtima humechoro maka pen. Bila kutongoza ninapata dem. Nafungua minyororo. Nina lala juu ya floor. Nina anza kuklaw la floor wana photo. Tunapita kwenye kodo. Tunapita wengi modo. Wanatoa machokodo. Kila muda ni masoma. Kuna muda wa kulala. Meme bundi hama popo. Hey nakubuta kama photo. Nipo na walebo piga photo. Kamwe soki kwenye line. Unihoni mtaani bali online. Moyo ni mungu na kidola. Mabojata kuwa bomba dawa kwa mgonjwa. Tanzanians makonda. Nona madeleva na makonda. Ha. Yeah, this is Ezekiel the Mawe from Kina na Niyard, you know. Napo kuwa studio ndo kina happen kama hivye. Bo. LG manucho behind the camera, yo. Rivers, Ba. Braku.